yaliko kamishona w'ebyenjigiriza ebisookerwako mu ministry y'ebyenjigiriza Dr. Mukasa Lusambu asabye abazadde okuwagira ensomesa egendereddwamu okusomesa omuyizi okutegeera by'asoma era n'okubissa mu nkola. Ministry y'ebyenjigiriza gye buvuddeko yatongoza ensomesa empya ku mutendera ogwa siniya nkakati abayizi okuviira ddala mu siniya esooka basomesebwa mu ngeri ewagala obwongo okubeera kye basobola okwekolera nga bavudde mu masomero. Dr. Mukasa Lusambu agamba nti ensomesa empya nungi ddala olw'ensonga eyamba omuyizi okugaziya obwongo n'asobola okutaputa ebimusomeseddwa n'okubiteeka mu nkola.
Kakati ensomesa yaffe n'empya mu Lungereza gye bayise competence based curriculum, mu Luganda tuyinza okugamba nti y'ensomesa ey'okukwatako oba y'ensomesa ey'okwenyigiramu, ensomesa ey'okwenyigiramu ng'omwana yennyini yenyigiramu. Era abazadde abali eyo bannange, ngeri okunnyikira obulungi n'entaputa y'ensomesa eno empya, tuuza abaana bo, tuuza omwana wo, olabe nti omwana w'asobola bulungi okunnyonnyola by'asoma n'okubissa mu bulamu obwa bulijjo. Omwana by'asoma si kubikusula bukusuzi ne bibeera mu mutwe n'olowooza nti abimanyi nnyo kana kwogera Oluzungu, naye ebyo by'ayogera ebyo byafukumula asobola okubissa mu nkola, kwe kulaga nti abitegeera. Kigendwa ky'ensomesa eno empya nti abaana tuleme basomesa kusoma muwawa, naye abaana basome bebasobola okussa mu nkola ensi yaffe esobole okugenda mu maaso.
Dr. Lusambu era ategeezezza nti singa ensomesa eno essibwako essira kya kuyamba nnyo okukendeeza ebbula ly'emirimu mu bavubuka okwetoola eggwanga lyonna.
Kakati omulembe guno ku byensoma bassebo ne bannyaba abatulaba, omulembe gw'ebyensoma kati mu kiseera kino si kugamba nti ofunye obubonero bumeka, si kugamba nti omanyi byenkanawa, si kugamba nti Olungereza lw'ofukumula luyitirivu. Nedda, naye biwasomye ebyo osobola okubissa mu nkola. Tusobola okugamba nti ekyalo kino kinaakulaakulana olw'okuba ng'olina bye wasoma. So si kugamba nti abaana ba wano boogera nnyo Olungereza lulungi nnyo balinga abaatomera e Bulaaya. Nedda, ebintu bye wasoma osobola okubissa mu nkola ne bituyamba okugenda mu maaso. Kye kinyusi kiri awo. Not how much you know, but what can you do?